Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Nkuko mubizi radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero turi no kuri internet wa3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Naho rero mujyeyo hanyuma mukurikire iki kiganiro cyanyu muri sanga uko turimo tukibagezaho.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rwose. Ku itariki ya 16 y'ukwa gatanu 1998, Seth Sendashonga wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine mu Rwanda yiciwe i Nairobi muri Kenya. Kuri iyi sabukuru y'imyaka 25 ishize, ikigo cyamwitiriwe Institut Seth Sendashonga pour la citoyenneté démocratique, tugereranyije mu Kinyarwanda n'ikigo Seth Sendashonga giharanira demokarasi, kifashishije abanyarwanda batandukanye noneho bandika igitabo bakita U Rwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Ibi rero nibyo tuganiraho kuri iki gitabo nyine na Jean-Baptiste Nkuriyingoma, umuhuzabikorwa wa Institut Sendashonga. Nkuriyingoma yabaye umunyamakuru w'inararibonye mu kigo cy'igihugu cyitwaga Orinfor, ubu cyitwa RBA. Nyuma yabaye umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Imbaga cyari iki kigo cy'ubushakashatsi mu bya koperative Centre Iwacu cyo ku Kabusunzu i Kigali. Naho kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani 1994 kugera ku itariki ya 28 y'ukwa munani 1995 yari minisitiri w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Yohani Batista Nkuriyingoma, urahura komeye.
Muraho neza bwana Thomas Kamirindi.
Ndagushimiye byimazeyo rwose umwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri iyi nsanganyamatsiko, U Rwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka. Ariko rero mbere y'uko dutangira, nagira ngo mbanze nsome utuntu tumwe na tumwe abanywanyi b'ijwi rya Amerika banditse, hanyuma natwo ubwo turaza kudukomozaho. Nka Brigitte niwe aravuga ati, uwo nibwo mwumvise, n'icyo kigo sinkizi. Uwitwa Ismail Roni aramusubiza ati, Brigitte niwe uyu mugabo mu biganiro byabereye mu Rugwiro yari ari muri cabinet nyuma yo kubohora igihugu, ariko yashakaga kugarura iby'Ahutu na Tutsi. Nta na kimwe yamariye igihugu uretse gushaka gucamo abanyarwanda ukubiri. Twagira Yezu Marcel yanditse ati, yishwe nande? Uwo iperereza ryagaragaje ninde? U Rwanda mu gihirahiro ninde ucengana narwo? Uwo muryango ukorera he, ukora ute? Naho Ganza Fabrice ati, ibi si ubunyamakuru, ni ubufana cyangwa se icengezamatwara y'ubugoryi n'ubugome. Ganza Fabrice, ndakwiyamye, jya umenya kugira ikinyabupfura, ufite uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka ukakivuga ku buryo ushaka, ariko iyo umuntu adafite ikinyabupfura nta mwanya aba afite. Gutukana ntacyo bimara. Ubwo rero ibyawe ndabisomye ariko rero nguhaye gasopo ndakwiyamye ntugatukane ni uburenganzira bwa rwose bwo kuvuga ko atari ibyo ngibyo atari ubunyamakuru ko ari ubufana ibyo ariko rero kuvuga ngo abantu nibigoryi ibyo se urumva ufite ubasha n'uburenganzira bwo gutuka abantu biyubashye kandi nawe wiyubashye ndizera ko wiyubashye ntuzongere gutukana nuko Jean Paul Ntagarawe ati demokrasi nyayo set yarwaniye iracyari kure nk'ukwezi niyo institut yamwitiriwe iragenda gahoro cyane mu magambo makeya utwo nitumwe abafana ba radio ijwi rya Amerika banditse kuri Facebook VOA radio yacu twigire rero mu kigano neho mu mizi yacyo Jean Baptiste Nkuriyingoma set sendashonga uramuzi neza mwari muri guverinoma icyarimwe muyiviramo icyarimwe ku itariki ya 28 y'ukwa 8 1995 setse ndashonga mu magambo make cyane yari muntu iki
nakoze mvandimwe kamirindi nagira ngo banze nsuhuze abantu bose barimo kutwumva bumva ikinyarwanda baba abari mu Rwanda baba abari i Burundi baba abari mu karere bose ba bumva ikinyarwanda cyangwa abari ahandi ku isi bazi ikinyarwanda nishimiye rwose kuba kubaramutsa urambajije uti seti yari muntu ki seti sendashonga ni umuntu wavukiye ku Kibuye yavutse mu 1951 bamwishe afite imyaka 47 akaba icyamuranze cyane ariko ari umuntu waharaniye kurwanya akarengane waharaniye ubumwe bw'abanyarwanda ibintu byose bishobora kunga abanyarwanda bakabana waharaniye demokarasi nicyo wenda navuga cyaranze rwose bwa Setse Ndashonga yamenyekanye cyane ageze muri kaminuza
y'u Rwanda ibutare kaminuza y'u Rwanda ibutare
yego yamenyekanye cyane ageze muri kaminuza y'u Rwanda ibutare yandikaga mu kinyamakuru cyaho cya abanyeshuri bari bafite ikinyamakuru cyitwa Diapason
aho ni mu yihe myaka
ni muri za 1973 donc mwaka w'1973-1974 yavuye mu Rwanda ahunze muri 1975 ubwo nari ngiye kukubwira ko nyine yiga muri université ibutare yayoboye ikinyamakuru cyitwa Le Diapason akandikamo ibitekerezo byiza cyane ibyo bitekerezo umuntu ashobora kubibona ubu ngubu dushobora tugenda tubisubiramo yemwe no muri icyo gitabo twanditse hari ibyo twakomojeho tugenda tuvuga tuti uyu muntu igihe iki n'iki habaye ibi n'ibi abandi banyeshuri bavuga gutya dore we icyo yanditse ku buryo ushobora kugenda uvuga uti uyu muntu koko bavuga ntabwo bamubeshyera nta nubwo bahinda ibintu ngo bamugire igitangaza dore aho byanditse
hanyuma muri icyo gihe 1972 1973 hari itotezwa ry'abatutsi mu mashuri no mu kazi
yego nanyuze ko ndibuze kubigeraho
yego
donc hari ikintu gikomeye cyabaye mu mwaka w'1973 mu Rwanda bagize batya mu mashuri yose yisumbuye batangira kwirukana abatutsi no muri kaminuza y'u Rwanda birukana abatutsi no mu bigo bya leta ndetse no muri za minisiteri ukagira gutya mu gitondo ukabona hari listi bavuga bati abangaba ubwo bagashyiraho listi y'abatutsi bakavuga abangaba bagomba guhita bigendera icyo gihe koko abo bantu barahunze bavuye mu mirimo abandi barahunga bava mu gihugu icyo gihe rero Seth Sendashonga numwe mu bantu bake cyane bigaga mu universite banditse babirwanya
hagataho Seth Sendashonga we yari umuhutu
Sendashonga yari umuhutu arandika hari inyandiko yanditse avuga ati ariko ubuko ubu ngubu iki gihugu cyacu ubu ntabwo kirimo kuyoba inzira ubu koko iki gihe nicyo cyo gutokeza abana b'u Rwanda ngo n'iki n'abatutsi mu mwanya ahubwo wo kurwanya ubukene buri mu gihugu avuga ati abo batutsi ahubwo bari barakenewe kugira ngo bafashe igihugu kuko abantu bajyaga Minisitiri kugira ngo bige bazakorera igihugu Minisitiri yari imaze imyaka icumi ishinzwe yari imaze kutangira kugira gusohora abantu bafite impamyabushobozi y'ubuganga b'abagoronome b'abaveterineri abo bantu bari bakenewe mu gihugu aho kugira ngo ubirukane cyangwa ushake kubica ibyo byari ikibazo gikomeye cyane
noneho rero dusimbuke turaza
umwe mu bantu bose babirwanyije arabyandika
nuko dusimbuke noneho tukajya kugiye yari ari muri guverinoma muri kumwe niki cyamuranze cyihariye
ubwo rero ubwo buzima yakoze gutyo yakomeje ku wenda nari ntaragera ku kindi kintu gikomeye akiri muri universite kuko icyo gihe habaye kudeta murabizi
1973
noneho hajyaho ubutegetsi bushya buvuga ko bugiye gutangira gukoresha bya bindi bita kuringaniza muza mu byerekeye uko abana bimukaga bava mu mashuri mato bajya mu mashuri yisumbuye bavuga ko bagiye kuzajya baringaniza bakurikije umubare w'abatutsi mu gihugu hakazajya hatsinda abatutsi batarengeje icumi ku ijana kuko niho niryo janisha niko ryavugaga ko abatutsi bari icumi ku ijana abahutu bakaba bagera kuri 90% ku ijana ibintu nk'ibyo byavugaga ko niba wenda nk'abatutsi bageze kuri 15% ku ijana batsinze ubwo hari 5% batashobora kwimuka kubera ko nyine umubare w'ijanisha ryabo utabibemereje icyo ni ikintu cyababazaga cyane abatutsi kuko bamwe baburaga imyanya mu mashuri ari abana b'abahanga bitewe n'uko ibyo ngibyo by'ijanisha bidatuma bimuka Sendashonga rero yarabirwanyije gusa agera no kuri perezida wa repubulika kuko yigeze kuyobora ikipe y'abantu bagombaga kujya kureba perezida wa repubulika
Habyarimana Yuvenali
arabakira perezida Habyarimana arabakira baramubwira bati ibi bintu ntabwo rwose ari byo bamuha ibisobanuro uko babyumvaga baramubwira ati ibi bintu bizateza ibibazo byaje kumuteza ingorane zatumye ahunga kubera ko yahamagazwaga mu biro by'iperereza
icyo gihe ryanyerezaga abantu benshi
ntabwo numva
icyo gihe ryanyerezaga abantu benshi bakazimira
yego noneho icyo gihe byaje kuba ngombwa ndetse namwe umuntu nawe yigaga muri universite nawe yagize ikibazo biza kuba ngombwa ko ari we ari Seti na n'umugore we yari amaze iminsi nawe arongoye umukobwa nawe wigaga muri universite witwa Siriaka Nikuze we donc n'uwo mugore na murumu nawe bafashe inzira yo guhunga bacyu Ugande bajya muri Kenya nyuma baza kubona ukuntu bajya i Burayi bariga barakomeza icyo nagira ngo abantu bacyumve kugira ngo bumve Seti uwo ariwe yahunze ari umuntu urwanya akarengane hanyuma rero warumbajije ageze muri guverinoma uko
hagati aho ngaho nkuri ingoma Seth Sendashonga nyine mu bya politike ari muri guverinoma we yari mu muryango wa FPR Inkotanyi
yego ngo FPR iteye itangiye rugamba rwo kurwana Sendashonga yari atarayijyamo ariko yaje kubitekerezaho aravuga ati ngiyewe bari abantu impamvu zitumye bafata intwaro barimo baravuga ko bashaka kurwanya akarengane bashaka kuzana demokarasi n'impunzi nkanjye afata icyemezo cyo kujya kubashyigikira yagiye muri FPR muri 1991 mu kwezi kwa cumi na kumwe ngiraho ajya kubashyigikira intambara irangiye bamugira ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komini
icyo gihe yakurikiraga ibibera hirya no hino mu gihugu by'umwihariko iby'umutekano
icyo gihe nyine muzi ko mu Rwanda hari ibibazo cyane nyuma y'intambara ibibazo by'ubwicanyi ibibazo byo gufata amazu y'abantu babyitaga kubohoza ibibazo by'abantu banyerezwaga setse ndashonga ibyo bintu yarabikurikiranye cyane akajya kuko yabonaga amaraporo y'ababurugumesitire amaraporo y'abaperefe igihe cyose abonye amaraporo akagerageza gushaka uburyo akurikirana ngo arebe ibyo ari byo ko bamubwiraga ko akenshi habaga harimo abasirikare b'inkotanyi n'abaga babirimo ibyo byo kwica byo kunyereza abantu
kandi bari bamaze kuba ingabo z'igihugu
yego akabyandikira uwari ministre w'ingabo ari nawe wari vice perezida ariwe Paul Kagame akabimwandikira buri gihe cyose abonye amabarwa abonye iki akamuha raporo akamubwira ati ibi bintu bikwiye gukosorwa uriya muntu wakoze ibi ngibi tukwiye kumenya igihano yafatiwe mbega akagerageza kumwandikira ku buryo amabarwa yamwandikiye yigeze kuyabara turi muri guverinoma avuga ko ari 760 yandikiye Kagame wari ministre w'ingabo ari na vice perezida
amabaruwa angana gutyo mu gihe kitageze ku mwaka
yego kuko na amabaruwa ashingiye kenshi ku maraporo uzi ko uyu uri muri guhuza mu butegetsi uri nka ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ushobora kubona amabaruwa nka 20-30 ku munsi ushobora kubona ndetse n'andi menshi bitewe n'ibibazo biriho ubwo rero webwo mu buryo bw'ubutegetsi yagombaga gukora suivi kwikirana ibyo nibwo yashoboraga nibwo yandikiraga Kagame ahubwo ati dore hari ikibazo kimwe cyavutse yarangiza akabona andi mabarwa ahubwo ati iki kibazo nacyo gikwiye kugira amabarwa yose akagenda bayaha nimero kugira ngo babashe gukurikirana buri kibazo
Major General Paul Kagame yabyakiraga gute
ibyo bintu rero babyakiriye nabi bakabona ko ari umuntu urimo kubashyiraho biriya bita puresha gushaka kubabuza kwikorera uko babyumvaga ko bari barangije intambara bumva bashobora gukora ibyo bashatse babyakiriye nabi ku buryo mbega habaye ikintu cyo gushaka kumuca intege na biriya tuvuga byo abantu baje kwegura burya byabaye harabanje kugerageza kumuca intege ku buryo rimwe baje wenda n'urugero natanga igikorwa cyabaye cyo kumuca intege baraje bafata mukuru we wari mu rugo kwa Sepe bajya kumufunga mukuru we bavugaga ko ngo yishe abantu bavuga ko yari burugumesitiri wa komine Rwamatamu mu gihe cya jenoside ariko nagira ngo mbabwire yuko uwo mukuru we bavuga ngo yishe abantu ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 1994 barasa indege ya Habyarimana yari yasuye Sendashonga i Kigali mu
muri CND
ko Sendashonga yari hariya
muri CND
ahari ingabo zari zaraje ku benefitegura kuzakira tuzajya zirinda umutekano w'abantu bo mu nkotanyi bagombaga kujya muri guverinoma
Sendashonga rero nawe yari abarimo
ikipe yabaherekeje y'abanyapolitiki yarimo na Sendashonga mukuru we witwa Adele Frere yaje kumureba barashindeje ari i Kigali abura n'ukuntu asubira muri Rwamatamu n'ahantu muri Kibuye hegereye hafi ya Kivu urebye za bariyeri zari mu gihugu kugira ngo kandi n'ibindi urabizi kugira ngo bariyeri zari mu gihugu zaramugoye cyane ku buryo yageze muri Rwamatamu hashize n'iminsi nk'itanu urumva ibyo bintu rero kuvuga ngo kandi ubwo ntabwo abaturage bari bazi ko azina imwe na Setsendashonga izina rya Setsendashonga ryari ryaravuzwe ko azajya mu nzego z'ubutegetsi nawe yabarwaga mu bantu ubwo bashyigikiye FPR bashoboraga no kwicwa urumva uwo muntu ukavuga ngo yagombaga guhagarika ubwicanyi bw'i Rwamatamu ngo ntacyo yakoze kumufata bakamufatira kwa Seti
ari minisitiri
byari uko bashakaga Seti bashakaga Seti kumucinege kubera ko wenda ndetse bamenyegera ngo nawe umugabo yegure abone ko yegure icyo gihe yaravuze ati njyewe ndumva ntabwo nagiye muri guverinoma kubera umuryango wanjye nagiye muri guverinoma ndetse naje muri politiki kugira ngo dufashe abanyarwanda iki gihe ndumva
mu magambo makeya nkuri ingoma
94
yego mu magambo makeya reka duhe n'amagambo kugira ngo noneho duhe umwanya abanywanyi b'ijwi rya Amerika muganire twe kwiharira iyi radio hagati aho ngaho nyine nibutse abaduteze amatwi ko ni radio ijwi rya Amerika ni ikiganiro muri isanga turaganira ku bibazo byo mu Rwanda duhereye ku gitabo cy'ikigo cyitiriwe Setsendashonga igitabo kivuga kiti u Rwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka umushyitsi rero ni Jean-Baptiste Nkuriyingoma ni umuhuzabikorwa w'iki kigo cyitiriwe Setsendashonga nanone Nkuriyingoma mukanya avuze kwegura mweguye ku itariki ya 28 uko munani 1995 icyo gihe mweguye ari twagira mu Gufosta wari ministri w'intebe Setsendashonga wari ministri w'ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine Nkuriyingoma Jean-Baptiste wari ministri w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma na Nkubito Alphonse Marie wari ministri w'ubutabera ijwi rya Amerika Nkuriyingoma rwose umbabarire noneho duha umwanya abanywanyi b'ijwi rya Amerika bibariza ibibazo cyangwa se batange n'ibitekerezo uwo dufite kuri telefone ni Mukunde Eliovich Mukunde
karame
urahura komeye
aho neza
uherereye he
ni Kigali mu Rwanda
ye ndagushimira ko wihanganye umwanya munini kuri telefone nuko ufite igitekerezo cyangwa ikibazo
ikibazo nari ndaya kubaza ngendeye ku nyandiko ze numva zarimo byinshi byabyo by'umwe cyane cyane byumvikanisha umwe ariko none aha ngaha biragoye kuba umuntu yazibona nkatwe bato gutyo kuba twazibona kandi byadufasha byadufasha bavuga ko ubundi ushaka gusimbuka ngo agere kure asubire inyuma
yego
ergo kandi inyuma z'imvuga ni aya mateka tuba tuvuga twembe ni jenoside tuyumva gutya bayivuga bayizi twe tunabyiga mu mashuri kenshi ariko tugiye tubona nk'izi nyandiko byadufasha cyane kuba hari icyo byadufasha nyine mu kuzamuka kwacu mu gutera imbere kwacu tubigendeye urakoze
yewe ntabwo nasubiriza umutumirwa ariko nk'izo nyandiko tuvuge Nkuriyingoma yakomojeho zo muri guverinoma zo si impamya ko wazibona kubera ko nta mabanga ya leta ni sinzi nimba leta
ndavuga n'ibitabo by'ibitabo yagiye yandika
ye noneho reka Jean-Baptiste Nkuriyingoma ahari agira inama kunguraho urakoze cyane
yego urakoze umuvandimwe kamirindi kandi ndashimira n'umuvandimwe wagize ikibazo cyiza mu by'ukuri ndavuga ko ari ikibazo cyiza kuko gihuje nta n'intego zacu za institutions Setsendashonga
ikigo cyashyizweho Setsendashonga amaze kwicwa bise Institut Setsendashonga kiyemeje mu by'ukuri kugerageza gukora uko gishoboye kugira ngo ibyo bitekerezo Setsendashonga yari afite bishobore kugera mu bantu bishobore mbega bye gupfa nk'uko Setsendashonga yishwe kuko Setsendashonga yarapfuye ariko ibitekerezo bye abantu bashobora kubyandika mu bitabo bakabyandika mu matangazo ibyo nibyo tugerageza gukora ntabwo turabyandika byose uko bimeze ariko ubu ngubu tumaze kwandika ibitabo bitatu kuva twatangira tumaze kwandika ibitabo bitatu icya mbere twacyanditse turi mu gihe cy'isabukuru y'imyaka icumi Setsendashonga amaze gupfa amaze kwicwa ikindi tucyandika ku isabukuru y'imyaka cumi n'itanu icya nyuma ni iki ngiki turimo kuvuga ubu ngubu nemeye kukiganiraho hano kuri radiyo Ijwi rya Amerika ariko tuzagishyira ku mugaragaro ejo bundi ku itariki ya 20 nibwo tuzakimurika ni igitabo rero mu by'ukuri cyerekana mu buryo bunyuranye ibitekerezo bya Setsendashonga ariko ntabwo turangije turacyafite imishinga turacyafite ibintu byinshi twumva tuzashobora kwandika byose bizaterwa na uburyo n'ubushobozi bwacu kuko ibitubikora dukora n'akandi kazi gatunga imiryango yacu ariko kandi n'indi nimwemereye hari umuntu wavuze ikintu numva nshaka gusubiza mu byo wadusomeye mbere ikiganiro kigitangira wavuze ko ngo mu biganiro byo mu rugwiro ngo navugaga ibyaho tututsi
aravuga ndiribwira ko avuga Setsendashonga
nge numvaga asa naho harya avuga numvaga asa naho harya avuga cyangwa niba yanavugaga Setsendashonga nagira ngo mubwire ko ibyo biganiro byo mu rugwiro byabaye Setsendashonga yarahunze yemwe nanjye byabaye narahunze ntabwo twari duhari icyo ni icyo ngira ngo kirahagije ntabwo twari duhari rwose
yego nuko hanyuma rero mukunde ati ibyo bitabo byatugeraho gute rero aho ngaho ko hariho ikibazo
ubwo niba afite nka email afite ukuntu twamwandikira nka email arebe ukuntu ayingezaho ibindi nzamufasha ku buryo yabibona
ye ndaza kuko nimero yo tuba tuyifite ndaza kumubaza nimba afite email hanyuma ndaza kukubwira nimba yayimpaye cyangwa nimba atayimpaye
niyo ataguha email akazaguha WhatsApp igitabo nibura iki tugiye gusohora nta kimubonera
ye ndaza kumubaza nimba iyi nimero yiri kuri WhatsApp hanyuma nabyo ndabikubwira
okay.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Bayisabe Nicola ndabona nimero yari yo muri Tanzania Bayisabe uraho neza
ndaho ndakomeye
muri Tanzania urakora iki
ndiko ndahangayika
oya vibuzi mu gibuntu warahunze
ndahunze ndiko ndahangayika
ni ukuvuga uri muri korera utwawe ugerageza kubaho
yego
wagiye guhaha
yego murakoze cyane ndamukwiza umutumire
arakumva rwose hita rero nyine umubwira n'igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo ufite
n'igitekerezo n'ugushimira umutumire
yego
bwa mbere ndashima umutumire kuko hari ikintu uno munsi anyunguye ku bijyanye na histori ya Setsendashonga ntari nzi kuko muri bwa menye kugende umutwe mwene wabo bamufashe mbo hama kandi umutumire aduhaye ibinyuranye n'ibyo hariho umudepite wa FPR w'umusaza uko yafite ngo muzungu aho aravuga binyuranye gose n'indi mutumire atubwiye uno munsi mutamara aho winji aravuga kesh na kesh FPR hotanye mbo rero Setsendashonga uko nari uko ndamubona uko ndamufata bafatanye intwari ni intwari no vuga ya demokarasi mu Rwanda mu Burundi ndetse no mu karere abo kintu je no usaba ntugwaruka cyane generation zacu cyane n'abarimba zacu mugiye mu Rwanda no mu Burundi tararonka abantu bameze nka Sitsenda Shonga bameze nka bajamari ndende hawe mu Burundi bameze nka bandaje bameze nka bakristo mihigo naho twashika naho tuzoshika dukeneye abantu bameze nka Sitsenda Shonga bubaka bakubakira amoko yose bataraze umuhutu umututsi
numutwa
numutwa igihe rero tugitwa n'abantu baturongoye ubakira ku maoko y'amacakubiri bagomba kwerekana bamwe kari abanyabyaha abandi kari ntungane ntaho tuzoja naho tuzokuba kimeze gutubiza umwanya n'umwanya
ye Bayisabe ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane kandi nanjye kimwe no mucyo w'umutumire cyo gitabura musabe wumve ko bagishyize mu kindi cyo mu Kinyarwanda hakubye bikunde
gitabura yego kiri mu Kinyarwanda ufite WhatsApp nawe
yego
iyi nimero waduhaye iriho WhatsApp
ndaza kuguhereza ku yindi nimero ya WhatsApp yanjye
ye urakoze cyane ndaza kuyimuha hanyuma icyo gitabo kizakugereho
nange ariko nifuza kumushimira cyane
yego
ndifuza rwose kumushimira ayo magambo avuze niyo dukeneye abantu bameze nka Sitsenda Shonga bameze nka Ndadaye ndetse ndagira ngo nibiri uwo mushinga ntawe ko njyewe Ndadaye twanabanye njyewe nabanye na Ndadaye mu Universite y'u Rwanda yarandi imbere gatoya ariko twarabanye byaradushimishije tubona abantu nka Ndadaye twabanye mu ishuri bajya kuyobora Burundi ndetse na Sivete ntibantunganya yarandi imbere hafi cyane twarabanye wewe byanshimishije yo mbonumva abantu bakurikira bakabumva ati nka Sitsenda Shonga ibitekerezo bye n'ibitekerezo byiza akumbere rwose niwe ya WhatsApp ndashaka ukuntu icyo gitabo kimugeraho
nuko noneho rero twibanze kuri Sitsenda Shonga hanyuma iki gitabo Urwanda mu gihirahiro twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka n'abantu batandukanye banditse ku bintu bitandukanye noneho byose murabikomatanya mubishyira mu gitabo tuvuge haruwanditse ati hashize imyaka 70 ubuhake uburetwa ibiboko n'ikoro biciwe mu Rwanda hari uwanditse ati impaka ku kibazo cy'amoko n'akarengane mu Rwanda zabimburiye impinduramatwara yo mu 1959 umwaka wa 1973 mu Rwanda amasezerano ya Arusha amahirwe yaburijwemo agatubiringa imana urugendo rw'umunyarwanda kazi rukumbi wabaye ministri w'intebe mbese mu magambo makeya izo ni zimwe mu nsanganyamatsiko z'iki gitabo noneho kuki mwashatse kwandika ibintu bimeze nk'amateka kandi ayo mateka mu byukuri yarasanzwe azwi hari igishyashya muzanamo
yego urakoze cyane ukumbaza ikibazo cyiza igitekerezo twagize turimo gutegura isabukuru y'imyaka 25 Sitsenda Shonga amaze yishwe twaragize tuti turashaka gufasha abanyarwanda gusubiza amaso inyuma kugira ngo barebe ubuzima bw'igihugu mu myaka nka 70 twafashe imyaka 70 kubera ko twavuze duhereye ku gihe Sitsenda Shonga yavukiye kubera ko hari ikibazo gikomeye abanyarwanda bafite ntabwo bakunze kureba kure cyane ubu hari urubyiruko ngira ngo ruri hafi munsi y'imyaka 30 benshi babibwira ko amateka y'u Rwanda atangirana na jenoside yo 1994 cyangwa n'insinga ya FPR ntabwo bazi ibyabaye mbere ntabwo bazi ko FPR yagiye ku butegetsi habanje kuba intambara kuyo ntambara mbere y'uko iba habanje kuba Repubulika ya mbere n'iya kabiri ndetse na mbere yuko biba Repubulika habanje kuba ingoma ya cyami ko mu gihugu habaye kugira ngo ingoma ya cyami iveho habaye revolution habaye impinduramatwara ikomeye mu 1959 kizo impinduramatwara ndetse n'ibyabaye mu 1963 kugira ngo haveho Repubulika ya mbere hajye ya kabiri byose byabaye mu bintu by'amakoro salemereye byabayemo amaso yamenetse byabayemo urugomo rwinshi byabayemo imibabaro myinshi byabayemo abantu bagombye guhunga mu 1959 hari abanyarwanda benshi bahunze ari nabo bagarutse mu 1994 ubwo rero twebwe muri icyo gitabo twaravuze tuti gusubiza amaso inyuma umuntu akareba mu myaka 70 ishize ukareba urugendo rwa igihugu cyacu cyakoze ni ikintu cyafasha abantu benshi cyane cyane urubyiruko kugira ngo rubone yuko ibiriho ubu ngubu bifite aho bikomoka ngaho ngaho igitekerezo cyaturutse
hanyuma tutanirangagije yuko muri ibyo bintu biremereye cyane byabaye mu Rwanda harimo nuko mu gihe cyo hagati ya 1994 hari ubwicanyi nabwo bwibasira abantu bamwe na bamwe twavuga nka Emmanuel Gapyisi twavuga nka Gatabazi Felician n'ingero gutyo gusa twiruka nka kubera ko umuntu atabivye inyuma mu magambo make rero mwebwe icyo mwifuza nuko abantu basubiza amaso inyuma bati dore byabaye noneho rero tubikuremo isomo nibyo
yego rwose nicyo gitekerezo dufite turavuga tuti cyambere kumenya ibyabaye abantu bakagira uburyo uyu muntu areba kure akavuga ati hariya kuri mu musozi hari iki ariko hakurya ndahabona ibicu hakurya yaho ndahabona ibindi bintu abashobora kugira kukumva neza ibintu kurusha wenda uhagaze ahantu areba ku musozi umwe gusa urumva twebwe rero twumvaga buriya ibyo bibazo byose twavuze bigira byagiye bisiga bitera ibikomere mu baturage bikomere birimo nko kuba abantu barabaye impunzi bagera mu buhungiro bakababara bakagira bate bagaruka bakaza bafite wenda umujinya mwinshi bafite ubugome bwinshi aribyo wenda tubona ubu bituma wenda haba bikorwa bimwe bibona ari bibabaje cyane ibyo byose ni ibintu kubyereka abantu bishobora gutuma bumva ibintu barimo kubona bakumva aho bikomoka
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na Jean-Baptiste Nkuriyingoma Jean-Baptiste Nkuriyingoma yabaye ministre w'itangazamakuru n'umuvugizi wa guverinoma umwaka umwe kuva muri 1994 kugera muri 1995 mu Rwanda ubu ngubu rero numuza bikorwa w'ikigo cyitiriwe Sete Sendashonga Institut Sete Sendashonga hari uwigeze kubaza ati ese gikorera hehe mbese adresse yanyu ndabona ari mu Bubiligi
yego adresse yacu ni mu Bubiligi ariko dufite abanyamuryango ku isi yose
nuko kuri telefone dufite uwanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu yiyita Newton Steven we Steven
ndikumva
urahura komeye
kabisa
ubundi amazina yawe ni hinde
nitwa Steven Birahira Rehema tuye mu mujyi wa Bukavu hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ye Birahira icyifuzo nako igitekerezo cyangwa iki kibazo
bo jewe na hoje ndasoma kuri Shonga na sanzara umuntu ugomba kunyensikira mu bijanye n'amateka y'u Rwanda na demokarasi mu bihugu bya Afurika yo hagati demokarasi duhoraga turayiririmba muri ibi bihugu ariko kuyimaterialize cyangwa se kuyishyira mu bikorwa nibyo byatunanije urebye nta Sete Sendashonga ntabwo ari umuntu wakagombye kwibagirana mu mateka y'u Rwanda ariko uretse bari abantu ba Institut Sete Sendashonga bashobora wenda kubihe kubi gutuma bibona agaciro naho ntabwo guverinoma y'u Rwanda mbona yahereza umuntu umeze nka Sena Shonga umwanya wo kugira ngo abe libre anavuge ku buryo
yego birahira
alo
yego ndakumva
Sena Shonga vraiment umuntu utuinspira nawe sindamusomaho kuko nje nize amateka muri Institut supérieur pédagogique y Bukavu alors nari ndi gukora recherche musomaho nsanga ari umuntu wainspira ariko ikibazo dufite mu bihugu by'ibiyaga bigari muri Afurika ntabwo tumaterializa demokrasi demokrasi ni ikintu
yego birahira
ni ikintu cyangwa ndakumva mfaza
ye urakoze cyane reka duhe n'umwanya n'abandi nuko ndagushimiye ye Radio Ijwi rya Amerika niko se nkuri ingoma nk'ubu ngubu abakiri batoya nk'umuntu wanditse muri iki gitabo ati hashize imyaka 70 ubuhake uburetwa ikiboko niko rubiciwe mu Rwanda ibyo ubuhake ayo magambo yose asobanura iki ubuhake ni iki
urakoze cyane mu byukuri ubuhake mbivuze mu magambo yoroshye bwari uburyo bwo kugura inka umuntu hari abantu babaga bafite inka icyo gihe abatutsi nibo bari bafite inka ahanini abandi kugira ngo babone inka kubera ko nta mafaranga yabagaho barazaga bakabakurira ubuhake ubundi bwatangiye ari uburyo bwo kugura inka ariko uko bwari buteye warazaga ugakorera umuntu igihe kirekire cyane akazagena igihe yumva yaguhera inka kandi nabwo yayiguha yabona udakomeje kumukorera neza akaba yayikwambura
akayikunyaga
babyitaga kunyaga mbega yari sisiteme ishingiye ku bintu by'ubusumbane ku buryo abantu byaje kugaragara ko ubuhake byari nk'ubucakara ikintu rero cyabaye ndagira ngo wenda mpite mbisobanura buriya intambara ya kabiri y'isi irangiye habayeho ibyo bise amasezerano mpuzamahanga yo kurengera ikiremwamuntu ayo masezerano amaze gushyirwaho mu mukono mu rwego rw'umuryango w'abibumbye
ayo ni rya tangazo ryo mu 1948
yego rwose itangazo ryo mu 1948 baravuze bati ariko wajya kureba mu bihugu dukoronije dushinzwe u Rwanda rwari mu bihugu byarindagizo mu by'ukuri byari mu maboko ya Loni ariko rwararagijwe igihugu cyitwa Ubuvirigi urumva biriya bya colonization statu y'u Rwanda rwarindagizo ya Loni ariko ruragiwe n'Ubuvirigi noneho bashaka kumenya uko byifashe mu bihugu bari byarindagizo bagiye baje mu Rwanda basanga hari ibyo ngibyo by'ubuhake basanga hari n'ibindi byitwa uburetwa bwo cyari ibintu byo gukora kujya gukorera umutware ukabyuka kujya kumukorera kuva mu gitondo kujya nimugoroba ugataha ntacyo aguhembye ahubwo waba wakererewe akaba yagukubita icyo bitaga ikiboko urumva bikaba rero byari ibibazo ibyo by'uburetwa byari uburyo bwo kuko nta mafaranga abo batware bahembwaga bahembwaga iyo mirimo y'abo baturage bakoraga badahembwe ibyo rero abaje kureba bo mu muryango w'abibumbye baje gusanga bikabije bavuga bati ibi ntabwo ari byo biriya nabyo ni ubucakara nk'ubwagiye buba ahandi twarwanyije kuko muri ayo masezerano yerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu barwanyaga ubucakara hari nibindi bavuze muza muyo nyandiko bya byikoro
yego
ikoro naryo naryo byari yari nk'umusoro yari nk'umusoro ariko udatanze amafaranga umuntu umutwe ashaka kuza akareba nk'urutoki rwawe yabona igitoki cyiza gihagaze neza akakizirikaho ikirere akavuga ati ikingiki iki kibaye cyanjye icyo gitoki ukakireba ukakireka kikazakura kugeza igihe wa mutware azaza akagitwara akagitema akagitwara utashoboye kugikugira akaba yareba ahantu ufite igipimo cy'imyumbati wahinze akavuga ati aka gace kabaye akanjye urumva ngo ikoro ryari umusoro ariko ukozwe muri ubwo buryo ibyo byose baraje basanga bidakwiye basanga nabyo ari ubucakara kimwe na biriya by'ikiboko ikiboko nabyo byari ibintu byo kuba wenda bavuga ngo wakoza ikosa iri n'iri bakaza bakagukubita ibiboko umunani ntabwo bakubitaga ibiboko nka bibiri cyangwa bagukubitaga ibiboko umunani cyangwa se byaba wakoze icyaha kinini bagakuba inshuro zingahe
hanyuma se ikiboko mu kukivuga gutya gusa cyari kimeze gute
bo ikiboko bamwe bavuga ko ngo cyari gikoze mu ruhu rw'intuza rw'imvubu bari bose cyari ikintu gishobora kukubabaza babikubise bavuga ko cyari mu ruhu rw'imvubu cyangwa ikindi kintu ntabwo nigeze nkibona ntabwo nkizi ariko cyari kibereyeho nyine gukubita umuntu akababara urumva
ku buryo ashobora no gukomereka
byazanywe n'abakoloni ntabwo ibyo by'ibiboko ni ibintu byazanywe n'abazungu b'abakoloni bashaka gushyira intuza ku abaturage ku bintu by'agahato kugira ngo bashyireho mbega disipurine no gukora cyane ariko aho ikibazo kiri nagira ngo abantu bahumve neza nk'ubwo kubera ko ubutegetsi bwariho bwakoreshaga ndavuga bw'abakoloni bwakoresheje abatutsi kuko nibo basanze aribo bayobora igihugu nibo bwakoreshaga kugira ngo bakubite ibiboko abaturage b'abahutu ibyo byaduteye ikibazo cyane mu gihugu kuko ubwo byateye abaturage kumva ko ababakubita ibiboko ari
abatutsi
biteranya amoko na byo
nuko noneho rero imyaka 70 rero irashize ubwo ni ukuvuga duhereye igihe Setsendashonga yavukiye mu 1951 ibyo byose byacitse ariho ari umwana
yego rero bose wumvise ko twashatse kuvuga tuti duhere ku gihe Setsendashonga yavukiye twagize gutya dusanga ibyo ngibyo ari byo bijyanye n'igihe rwose yavukiye none kuvuga uti niyo wenda dusanga yaravutse nko muri 45 ubwo twajyaga kuvuga n'ibindi nabyo wenda nabyo bibabaje byabaye mbere icyo gihe rero twasanze ibijyanye n'icyo gihe Setsendashonga yavukiye ari ibyo ngibyo by'ubucakara ni ukuvuga by'ubuhake by'uburetwa by'ikoro by'ikiboko ubwo ngubwo wenda niba unyemereye kuko ntuza nyuma y'imyaka nk'itandatu irindwi Setsendashonga avutse hari ibindi byabaye hari hatangiye mu gihugu hari hatangiye umwuka wo gushaka guhindura ibintu
n'izimpaka ku kibazo cy'amoko n'akarengane byabimburiye impinduramatwara yo muri 1979
nibwo mwumvise ko muri 1957 mu Rwanda hari
noneho Jean Baptiste Nkuringoma mbere y'uko tuhagera nagira ngo duhe ijambo umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika nawe utegereje kuri telefone amaze akanya ategereje mbibutse yuko iyi ngiyi ari radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umunwa nyirero witwa Niyonzima Emmanuel ndabona nimero yari y'i Burundi Niyonzima urahura komeye
ndaho
mu Burundi uherereye he
uherereye mu Kamenge
nuko gusha kungingo ikibazo cyangwa igitekerezo
Namba ariko ndumbiriza iki kibazo cha colonization y'ababirigi. Aha. Oh, ngo muri umwaka ariko aravuga twene turayishikako.
Yego.
Ariko natwe kuba twarabisomye hanze tukabyumva.
Yego ndakumva.
Ariko ariko mbona.
Komeza bandanya.
Nta buryo aba badukoronije bashobora kuduha bashobora kuturiha ibyo batumyaze
ibyo ngibyo niyo nzima ibyo ngibyo ndumva atari ikibazo wabaza umutumire w'uyu munsi kubera ko we ntabwo ari mu bya politiki ibyo ngibyo ndumva ari za leta zigomba kubijyamo ahari ubwo
yego aho cyo ndakumva
urakoze cyane
hanyuma
yego
igira kabiri
yego
none nk'umuntu yari ahari nk'icyo gihe ntashobora kubishyira mu masomo kugira abantu bajye bamenye itakahise kagiye kararengana kugira ngo ibyo nimuburiburi abana bariko bararuka ubu kugira ngo bajye bamenye ingendo bagendera ko ituma abantu badasubira kujya mu bucakara nk'ubwo
nibyo turimo iyi institutse tsendashonga nyine nibyo twubakire amahoro arambye ku masomo y'amateka amateka ni ukuvuga kahise
nicyo gituma rero murabona halo
yego komeza ndakumva
muri bihugu bya Afrika byacu nk'i Rwanda u Burundi ndetse no muri bihugu byegeranye muca muribona kuko ingorane ziri muri ibi bihugu byo muri Afrika byacu bijyanye n'icyo kintu nyine cyakoronizasiyo yabaye kugira ngo ntibabyigishe abana kugira ngo babimenye kugira ngo bashobore kumenya ibyo bigendera ko bateje imbere ibihugu byabo bivanye n'imyifato babakuyemo
niyo nzima urakoze cyane
yego
Radio Ijwi rya Amerika dufite na uwanditse kuri Facebook VOA radio yacu ko yitwa Nshushu Doyonga Nshushu telefone iracitse Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nuko Jean Baptiste Nkuriyingoma umutumirwa wacu nibutse yuko uri umuza bikorwa wa Institute Tsendashonga ikigo kitiriwe Tsendashonga gihanare na demokrasi twari tugeze kuri ibyo bintu izo mpaka zari zaratangiye no kugenda duhina amagambo ariko ndabona ikiganiro kigenda kijya ku musozo tusigaranye tunota dukeye izo mpaka zatangiye setse ndashonga kiri umwana
yego impamvu rero wenda reka nsobanure vuba impamvu zatumye tugaruka kuri icyo kibazo nuko iyo urebye abantu bababwira ko mu Rwanda habaye impinduramatwara bamwe bakabyita ndetse ko ari genocide bakavuga ko ari ibintu by'urugomo bakavuga ibyo gutwika amazu bakavuga ibintu by'urugomo byabaye twasanze buriya nshimye cyane ikibazo cya niyo nzima umushingantara w'i Burundi yavuze kwinjira mu mateka ugasobanura ibintu byabaye twifuje rwose ko abantu bamenya impamvu ya biriya byabaye muri 59 mbese ibiganiro by'abanyapolitiki byabanjirije ibyo ngibyo kuko ibyo biganiro bishobora gutuma wumva ikibazo cyariho cyatumye abaturage ubundi babanaga bagira aho cya bamwe bagafata imihoro bakajya kurwana n'abandi urumva ibyo biganiro bya politiki rero ntabwo byajyaga bivugwa ntabwo nari nzi ko abantu babanje kujya impaka abapadiri bari hariya bavuga bati nyamara dore abantu bavuga bafite ukuri hari abandi bantu bavuga ati ya turabibona gutya ndetse n'umwami Rudahigwa agomba kugira icyo akora kugira ngo abantu bumvikane wenda ntagire icyo akora bigatuma ibintu bidogera
aho ngaho waru ureze umwami Rudahigwa hari igihe yigeze gushyiraho icyo twakwita commission yo kureba icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi niba gihari umwanzuro wabaye uwe umwanzuro we ku giti cye nk'umwami
umwami Rudahigwa yashyizeho commission iyo komisiyo yateranye ngo yateranye nka gatatu noneho mu gihe basa n'abagiye kubona umwanzuro muri komisiyo hasohoka iraporo hasohoka urwandiko rukakaye rw'abantu ba
abagaragu b'ibwami
bari ku butegetsi icyo gihe bari mu nama icyo bitaga conseil superieur du pays baravuga bati ibyo bintu mushaka byo kugira ngo abahutu n'abatutsi bagabane ubutegetsi ntabwo ari byo ntabwo bishoboka kuko ubutegetsi twebwe abatutsi twabufashe dukoresheje intwaro twararwanye tubugeraho bariya abahutu n'abantu batubereye abagaragu nta kintu twagabane
urashaka kuvuga inyandiko y'abantu biyise abagaragu bakuru b'ibwami
yego bise abagaragu bakuru b'ibwami ariko na abantu bari abategetsi no kwita abagaragu ntabwo bisobanutse nuko bari abategetsi bakomeye b'abatutsi icyo gihe bari ku ngoma bavuga kuko badashaka kugabana noneho icyo gihe Rudahigwa yagiye ku ruhande rwabo ahita asesa ya komisiyo ahita ayisesa avuga ko ikibazo cy'abahutu n'abatutsi barimo kwiga kitariho ko abahutu n'abatutsi babanye neza ko basangiye icyo kibazo kitariho nuko icyo kibazo izo mpaka zarangiye
ariko zirakomeza haza no kuvuka amashyaka
ahubwo ubwo rero amashyaka yari yatangiye kuvuka amashyaka ahubwo noneho agendera ku iyo myitwarire noneho nayo atangira gushyushya abaturage kuvuga ati ibi bintu rero ntabwo ubutegetsi bushaka kubiduha ku neza tugomba kuba gushaka ukuntu tubyishakira naho ngaho mwumva revolisiyo yaturutse ni ubushake bukeya bw'abategetsi bariho icyo gihe bwo kuba bakemura ibibazo byariho bakabikemura ku neza kandi rwose icyo gihe hari n'abantu babona b'abatutsi barebaga kure bavuga bati nyamara ibibazo bavuga byakemurwa mu bu buryo kandi bigakemurwa neza abo bantu ntabwo babumvise ku buryo rero igihugu cyagenze nabi icyo gihe umwami yamaze guhakana ko nta kibazo gihari ajya i Burayi amarayo amezi atanu sinzi impamvu yamaze ayo mezi ngira ngo wenda hari ibisobanuro ntirirwa ntindaho bamwe bavuga ko yarimo kwivuza ntabwo mbizi neza ariko ubwo nyine yaragarutse asanga ibintu byadogereye hano haza kuba ikintu rero kidasanzwe yaraje ajya i Burundi agiye kwivuza agiye kureba umuganga ngo amutere urushinge undi ahita apfa igihugu kiri mu gihirahiro kiri mu bibazo twavuze noneho abaturage ahubwo batangira kwisubiranamo icyo ni ikintu gikomeye twagerageje gusobanura kugira ngo abantu bajye bumva inkomoko z'ibibazo
mu magambo makeya mu myaka mirongo itanu yego imyaka ya mirongo itanu abatutsi banze gusangira ubutegetsi n'abahutu
urebye ahubwo abatutsi bategetse imyaka myinshi cyane ahubwo ndavuga icyo gihe muri za mirongo itanu na karindwi mirongo itanu n'umunani abahutu bize bari bashoboye kwiga bakeya bize za seminari banditse imyandiko basaba ko bafatanya n'abatutsi mbega abahutu n'abatutsi basangira ibyiza by'igihugu niko babivugaga
nibyo bise manifeste de bahutu
yego bashaka gusangira ibyiza by'igihugu nabo bakaba abategetsi bakaba abacamanza bagakora imirimo ikomeye
iyo yasohotse nyuma
nta kibazo kiriho
yasohotse nyuma y'inyandiko yabo bavuga ko ari abagaragu b'ibwami Jean Baptiste Nkuringoma igihe kiraturenganye rwose iki kiganiro ndabona tutakiva inyuma ahari ni ukuzongera tugashaka umwanya kubera ko kwiga amateka no kwiga bihoraho ndagira ngo ngushimire cyane rwose nibutsa yuko urumuza bikorwa w'ikigo cyitiriwe Setsenda Shonga Institute Setsenda